Certified, verified, qualified.
DJ Country, dancehall spin master.
Different combination of a style out the African love, you know what I
mean. You're my
I need a girl them. We want to let the bandy and them. Need me a doctor to come on the floor. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no party, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum.
This is the ambulance.
So uta mindi, twende ni kwenye mota, tupige lafu mayadi, hujo we mbine zita. So uta mindi, toka pige kangita, toka senge tengo masesa viti kamande vao. Toka kitambwa ta before the late light, toto na shika mina piga same night. All light nikiwa I like a kaito la mutemba, esala so najua kanamba iti.
DJ Kunch, the dancehall spin master.
She said she like to hang out in another joint. Lege na mwile lete chene to be broke.
My type, mutoto my type.
Bad girl, toto window, my type.
My type, katoto, my type.
My kind of girl, when do my type. My kind of girl, my type of girl, yeah. My type of girl, my kind of girl, yeah. My kind of girl, my type of girl, yeah. Bad girl, you to when do my type.
Wapapangula, mwakamba, mwule, mwakamba. Nika mambanga vile nime wa samba. Nime wa kumba, nime wa weka bamba. Ni blanda, kumalizia madawa kwenye blanda. Kama nimaya, nimaya basi ni blanda. Kuwa kafiti sana joku piga pamba. Nasikelele basi, nasikujigamba. Asanta vile wanavunjika kwenye kanda. Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele moka chini na kupanda. Vile unacheza uko fiti umeweza. Yoyo nzuru mependeza weni wale jo watanda. Take it down luo, take it down luo. Mudogo dogo, take it down luo. Take it down luo, take it down luo. Cheza kidogo, take it down luo. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingi ka mudogo. Mudogo, mudogo.
My boy.
Mudogo dogo tingi ka mudogo.
Ni nai boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wezi nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo.
So easy, easy.
Usijali mami wendio nomini. Nimekafunga nimekapiga loko. Ile kitu mina jeni kakis mudogo.
Tenge kaka unapenda kotengeka. Tenge kaka unajua kotengeka. Tenge kakila mutu kotengeka. Tenge kafiti sana kotengeka. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo, take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza.
Fula mo gamba 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 gamba.
Check
all the beats. Kolo 999. Kolo 999. Kolo 999. Kama kumega lebeka Kolo 999. Mwaki. Kelebeke ngoma ni mwaki. Kelebeke ngoma ni mwaki. Kelebeke ngoma ni mwaki. Kelebeke chak. Hey yo, give me bass kwenye beat. Niku lonza meze share kwenye beat. Hewa kwenye mba tumeyalibu kwa street. Wana tingika and everybody wana eat. Manda Batman yeni noka. Vile kumeyalibeka vile kumezoka. Mashambiki wakini cheki wakini lola. Wanaruka nika wameshe kwa nabaki bowla. Kunda, watu wana celebrate wana kunda. Watu wana tesa zimerunda. Watu wana sele wana kunda. Kunda. Kolo 999. Kama umeyalibeka Kolo 999. Mwaki. Kelebete ngoma ni mwaki. Kelebete ngoma ni mwaki.
Kelebete ngoma ni mwaki. Kasoka njine kelebete ngoma.
Meditation ilikuwa na tomatire. Kidogo niko na manza meiva. Nikashindwa ni ati ametulia. Tunazua mwanamke ni tabia. Kanisura jambuzi alipatiwa. Mimi huyo nikenda kumkatia. Excuse me shore very nice. Mtoto wa Hadija na kwambia amekulike. Akanipa namba akipiga smile. Nikamwambia nimetoka geto. Akasema usimind. Akani nice. Tuko zimeja joni pretty nice. Kasoka nimefunga joni na denies.
DJ Kunch, the dance hall spin master.
Don't go, I'm dying. Set us on my number, I'm dying. Kama ni nyama amuwekai. Unafanya ni nabaki amzibai.
Ase tonight we ya dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we ya dundai.
Today.
Undai.
Ase tonight we ya dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we ya dundai.
Oh yeah.
Undai.
Naga nyama umedunga.
Undai.
Tonight we ya dunda.
Undai.
Ase tonight we ya dunda.
Tonight we ya dundai.
We ya dunda.
Satoma githa, nimeingia club hivi. Na kuna dema na kabizi. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up pana? Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani utika don't you are you. You can take my friend who nyima do. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunwa in carpeti. Tonight I'm bebe new kaki bet. This la lazima lizai mi bana.
Ase tonight we are dunda.
Dundae.
Ase magialu ya dunda.
Dundae.
Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Dunda.
I say tonight.
Night we are dunda.
Oh yeah.
Dunda.
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 Tonight we are dunda.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
We are dunda.
We are dunda.
See you kunwa and enjoy the night.
Conch.